Alo. Nishakwambia sipende kese, sipende kese. Wena ni yasa, uniendeshe kama mamangu, toka pa. Wena ni yasa, uniendeshe kama babangu, toka pa.
Moyo wangu shote sugu, siwezi kupendana, hakuna mwenzako.
Napenda shisha, ninataka shisha, 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 shisha.
Uongo.
Comic Slicer.